barnaamijka soomaalida ee iftiin ayaa 9 arday oo ka qalin jabisay jaamacadaha ku xiray rugta ganacsiga dhallinyarada yuhuudda ee reer austreeliya. Barnaamijkan tababarida ayaa 6 bilood soconaya, waxaana qayb ka ah kulamo foolka foola oo dhexmaraya qofka tababarka la siinayo iyo kuwa wax tababaraya ama macalimiinta iyo weliba seminaaro. Madaxa rugta ganacsiga dhallinyarada yuhuudda ee austreeliya Alon Kasuta ayaa sheegay in kelmadda iftiin ay af soomaaliga ku tahay dabcan iftiin, waxaana doortay biyuri kelmaddaasi dadka barnaamijka ka qayb qaadanaya.
Light's an incredibly powerful symbol for them because in a world where often there's a lot of darkness, it just takes a little bit of light to be able to create a complete change.
Kelmadda iftiin waa calaamad qiimo weyn ugu fadhida sababtoo ah waxay ka yimaadeen adduun inta badan mugdi badan uu ka jiro. In yar oo iftiina ayay qaadanaysaa in gabi ahaanba la bedelo buu yiri fursadaha iyo sida ay wax u arkaan. Marka fikradda ah inay iftiin iyagu u noqdaan bulshada ay ka soo jeedaan oo fursadaha u iftiimiyaan waxay u tahay astaan runtii aad u xoog badan. Laakiin Mr. Kasuta ayaa sheegay in dan cad laga leeyahay barnaamijkan.
Create a new generation of Somali Australian business leaders and to be able to equip them to truly succeed in the professional world.
Danta weyn ee laga leeyahay waa in la abuuro jiil cusub oo noqda hogaamiyeyaasha ganacsiga ee Soomaalida Australia degan, loona diyaariyo inay ku guuleystaan dunidan xirfad leh. Barnaamijkan ayaa ka dhashay kulan dhexmaray hogaamiyeyaasha Afrikaanka ee Melbourne iyo bulshada Yuhuudda oo iyagu markaas fikradda u sii gudbiyey rugta ganacsiga dhallinyarada ee Yuhuudda Australia. Rugtan ganacsiga ayaa xoojisa oo ka shaqeysa xiriirka ganacsi ee ay leeyihiin dadka ka soo jeeda dhaqamada kala duwan. Fikradda barnaamijkan waxaa lahaa mahad warsame oo xubin ka ah bulshada Soomaalida ee Victoria. Wuxuu sheegay in fikraddani ay tahay mid uu ku rajaynayo inay wax ka qabato caqabadaha iyo eexda xagga shaqada ee horyaala dhallinyarada Afrikaanka iyo kuwa Soomaalida.
It's a challenging. It's not only us. I think it's everyone. But for us, what's happening in the world, it impacts sometime, you know.
Waa caqabadna haysata anaga keliya ma aha qof kasta weeye, laakiin anaga gaar ahaan waxaa na saameeya waxa adduunka ka dhacaya magacyada aan wadano iyo midabka aan leenahay awgeed. Alan Kasuta oo madax ka ah rugta ganacsiga ayaa sheegay in inkastoo ardadani ay buundooyin sare kaga qalin jabiyeen jaamacadaha ayna haystaan shahaadooyin, inay haddana shaqo ku helaan waxa ay barteen aysan ahayn mid sahlan.
Somali graduates had gotten incredibly good marks at university, had graduated from the top universities, but then didn't necessarily know where to from there. They didn't have people in their families or in their community.
Ardada Soomaalida ee qalin jabisay waxay ku baaseen buundooyin aad u sareeya, laakiin taas macnaheedu ma aha inay yaqaanaan talaabada xigta marka ay qalin jabiyaan. Ma jiraan dad qoyskooda ama bulshada Soomaalida oo ay u tagaan si ay u siiyaan khibrad shaqo ama tababar xirfadeed ama wax loo yaqaano internshipka. Marar badan markay shaqooyin codsadaan, albaabka horeba way dhaafi waayaan, ayuu yiri. Cabdiraxmaan Axmed oo ka qayb qaadanaya barnaamijka iftiin ayaa dhibaatooyinka la soo darsay isaga oo khibradda u leeyahay ka hadlay. Wuxuu Australia soo degay 8 sano ka hor isagoo qoyskiisa kaga soo tagay Afrika oo ay weli ku sugan yihiin. Isagoo markuu dalka yimid af Ingiriis aan ku hadlin, haddana wuxuu ku dadaalay inuu waxbarasho sare gaaro uuna noqdo qofka u horeeyay oo reerkiisa oo jaamacad galaama ka baxa, wuxuuna ku qalin jabiyey buunto sare. Laakiin ilaa markuu qalin jabiyey wuxuu inta badan ka shaqaynayay oo keliya shaqooyin waardiya ah. Wuxuu hadda sheegay in rajadiisa ay soo cusboonaysiisay barnaamijkan iftiin.
What I'm hoping to get out of iftiin program is absolutely first is personal development, like developing, getting that extra skills.
Waxa aan doonayo inaan ka helo barnaamijkan iftiin waa tan ugu horeysa inaan shaqsiyan isu horumariyo oo aan helo xirfado dheeraada sida qaabka loo qoro resumega ama taariikhda shaqo iyo waxbarasho ee qofka, iyo sida dadka hortooda looga hadlo ama public speakingka waxa loo yaqaano iyo wixii lamid a. Tan labaad waa inaan shaqo ku helo waxa aan bartay oo ah engineering. Dadka tababaraya dhallinyaradan ayaa sheegay in laftigoodu ay ka faa'iidayaan barnaamijkan. Mr. Axmed lagu xiray gabar caawisa oo la yiraahdo Rita Chandra oo sheegtay in laftigeedu ay garanayso dhibaatooyinka haysta dhallinyaradan.
I have keen interest in working with other young professionals and graduates and helping them kind of into the industry. It is a bit of a tough industry to get into.
Waxaan jeclaa inaan la shaqeeyo dhalinyarada qalin jabisay oo aan ka saacido siday shaqo ugu heli lahaayeen waxa ay barteen. Waana adag tahay in shaqo lagu helo waxyaalahaas. Tan labaad waxay ila tahay inay ku adag tahay jiilka koowaad ee soo galootiga. Rugta ayaa sheegtay inay hadda eegayaan siday u sii ballaarin lahaayeen barnaamijyada noocan oo kale. Kadib markay codsiyo ka heleen, bay dhaheen bulshooyinka ka soo jeeda koonfurta Suudaan iyo dadka Congo ka soo jeeda.